marka aan waliba qabaha walaayo nimankaas wadan inay ummadun baabiyaan wa ummadun waliba awlaad yar yar ay tii oo dugsiga iyo quraanka inay baladaan fadaayeen dugsi quraanka la san baray intii leer yemadii la maxaraf la dhiga haatan habkan in isqarxiyo in habku olin halay la tuso ilaahay si ka dhaaray waalidka samoogay arinteeda aada wala u nugu lahayn ogayne aawka wala u nugu lahayn ogayne ay ku janjahay ku hadalahay ana kulli hadii oo qarsinin laakiin ku qarsin doodaas dhaanka rooga hoob hamiin hagee la hanta oo baahi sheegay had eebidkay lan ku dawaa maray war meeli hata afob meelida la qof soo hala ku haajiro meeli rooga maay hala ku haajiro meeli roogi dhawaa meeli kala bina qolseedo marka aan waliba lahaa onna wal alla wali karaan kare diyaarayna aqoonta wal dareele aalamkaanka baaqana waan aan ka baaqne xaruumi lan dhisa dhagan ceylan lan soo biya wala la bare iskoole lan soo biya caafimaad lan soo biya adduunyada na garab teegantay adduunyada lan gudigaan gargaaraysa.